tu me bénisses pas.
J'ai baba. Wacha Mzuri umeumbika sipando tena kupa ujui kususa unapenda kucheka wesula mzuri weka mama larika we ukiondoka somando minachoka upendo wako mama unatosha kipenzi unatosha wivu Madonna ni tesa uo You ni musta wivu Baba iki wivu Na mtesa uo Tujese kuchi kuchi We mama otai We kuchi kuchi We dada otai We kuchi kuchi We mama otai We kuchi kuchi We dada otai Acha yo Uyu dada kena ma kenuka kacheza vibaya 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 na shemeji fluadera wonye shomala na we dada fluadera wonye shomala wonye shomala wonye shomala wonye shomala wonye shomala aga 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 aga
Chunky Supply.